nine. Uno kama umetoka Kongo, simu waki na mimi nine. Jipinde kama unaruka gongo. Una makekeke, nikutulize na rungu la kipepepe. Mambo ni bebebe, kwenye kochi na kitanda ni kuchekeche.
Ongeza mikuno, baby can shake you up low. Ongeza mikuno,
yeah, 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 yeah.
Ongeza mikuno, baby can shake you up low. Ongeza mikuno,
yeah, yeah, oh, yeah.
Pesi, yani tete, nika pige jeki mana, nika fundi kakarete. Nimelewa ni tila lila,
oh, tila lila.
Yeah, kasha funga tatu mibado bila,
oh, tatu bila.
Ongeza miguno, baby girl shake you up low. Ongeza miguno,
yeah, 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 yeah.
Ongeza miguno, baby girl shake you up low.
Baby, gotli on your waist, yeah, yeah. Oh, on your waist, yeah, 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 yeah.
Asa te, te, te. Baby, te, te, te.
Respacito, respacito.
Asa te, te, te.
Tembea kama una nyodo. Jipute kama umefungwa gogo.
Te, te, te.
Tembea kama una nyodo. Jipute kama umefungwa gogo.
Respacito.
Sharo wa Insta Disco cover me ya sister. Nasima tabasamu kukunja nita. Nitembeze ntembeze
na masai kafuli wa shuka. Keri na umbea wa Insta. Chipsi shingo kasisi kuvuta. Tembeze ntembeze.
Oh my god, it's better sound.